kadib dagaal beeladiyo ku soo laabtay degmada Qoryaale ee gobolka Shabeellada Hoose, kuwaas oo weli hadda ka socda halkaasi ayaa waxaa baaq nabadeed ka soo saaray wasaaradda amniga iyo cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed. Wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Cabdiqaadir Yuusuf iyo wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa si wadajir ah ugu baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan degmada Qoryaale ee gobolka Shabeellada Hoose.
Waxaan baaq nabadeed u dirayaa walaalaha ku dagaalamay degmada Qoryaale oo maartay degan walaal ah oo meel uu kala guran lahayn inay xabad joojiyaan, gacmaha isqabsadaan, ka shaqeeyaan nabada Qoryaale sida hore u degnaayeen ay ugu degnaadaan meel uu kala guran lahayn. Waxaan si dheer ama si gaaban u leeyahay inay xabad joojiyaan, ka shaqeeyaan nabada, gacmaha isqabsadaan oo walaaltinimadii oo shalay lagu degnaa ay ka wada shaqeeyaan cid calaala ciddii maaratay ku dhex jirtaan ay iska saaraan. Waan dareemayn karnaa inay ku jirto gacan saddexaad walaal intaasoo sano degnaa diris ahaayeen oo isla dhaqmaayeen oo weligood isdagaalin oo haddirtaan soo noqnoqday dagaalkooda. Waxaan leeyahay ka wasiir ahaan inay joojiyaan xabadi bilaa shuruud, si u dhaqsiyaba inay joojiyaan cid alaal ciddii ka shaqeysay dagaalkaasna la horkeeni doono cadaaladda, la marsin doono waxay mudan yihiin.
Wali fadaana geek fariin baaq nabadeed in uu nuntun ku turno dadka walaalnimo ee oo ka dagaalamay degmada Qoryaale in si shuruud la ah xabad ka roojiya mudduna dagaalka socday. Wali ogtiina taariikhda markii waliyar siin kanaga dawladda Koonfur Galbeed dadaal fara badan ka biiday in xabadaas roojiyo dadkaas walaalnimo ee la dhaxgalo. Wali seeday gudoomiyaha gobolka, wali seeday taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed, saasoo kale wali seeday taliye ku xigeenka ciidanka booliska gaarka ah. Dadka walaalo hay wal dhaxgali wal ku shaqeey nabada la ku dhaliyi xaaladdi oo fayl lahayd haddana mar lamaad ya aranti hanagati wali dareemana Qoryaale taariikh aan markii gadaalan fiiri wali haytay meelo in nidbon oo degmooyinka nabada Koonfur Galbeed ayaa haytay dadka roogina dad wali hayna ciidan iska filan dadka deegaanka ee degmadii oo in shaqeeya oo gacmo is haystaan walaal ee wahaayeen qof dimba ay ka dhamanay degmada Qoryaale. Wali ogtiina walaal isdili dadka lay la ka yaraaya ma wal faa'iido ee la ka deero ma la meelana dadkii deegaansho hayay Ilaahay kama kaniyay Ilaahay deganyi ma dhamaadayaan markii sa kastina isdilo markii wali lana dagaalka hal roojiyay dawladda Koonfur Galbeedna walaal haddii ku dambeeyeen roomo ku fiirsado doonto Ilaahay idin shay walkooy doon degmadaas. Sida wasiirka sheegayo qof kasta oo walaagas lu kale cadaaladda la waafajiyo doona maxkamadooga ciidamada meelisheena doogna Ilaahay idin shay wali lana marka saraakiisha ciidankaas u gaamiyaas ciidankii tuman sano dhufay saaska la jaray oo geekiyo goronis haysadaayeen isdilahaayeen saaska fiirsada haytu wali lana masuuliyadin iyo masuuliyadii la siin ku fadaay saas mahayn wali haytay ciidanka key gar doorogna in la qabado ki garleena gartiis la siyo hayti geeka walaan dhanbandheen walaay kala ka dhaxjaro oo gacmo saddexaad ana Ilaahay idin shay dawladda Koonfur Galbeed diyaarin in ku saarto wali lana tii dawladdu si xasiin ku deereeso ku kooyas waxa badan bi in meelanka dhinaya fadaan xabadal roojiyo.